created with free version for non-commercial use.
Dinako dingwe batho ba khona go akanya gore ba bangwe ba busula kgotsa ga ba siama e se ka ntlha gore ba ba bone ba dira sengwe se se busula e le fela gore ba tle ba utlwe go bua dilo dingwe ka bona fela ba sa itse le gore a dilo tseo ke nnete leina ne la gompieno le bidiwa dimo
created with free version for non-commercial use
tshepo
ga go eletsa mmagwe tshepo
Bona ngwana ke ke tlhoka gore o ye go nkhela metsi kwa nokeng. Fela o gopole gore fa o fitlha kwa thabeng o seke wa tsosa modumo gore o seke wa tsosa dingwe.
Tshepo o ne a tsaya nkgo a bitsa ntsonyana ya gagwe Bobby mme a wela tsela. Tshepo o itsamaetse jalo a ntse a letsa molodi a kgabaganya sekgwa a lebile kwa thabeng. E ne ya re fa le gaufi le thaba ke fa bona le gaga la gadimo fa godimonyana ga thaba.
Bobby.
Ga se ba tshepo.
O seke wa dira modumo.
Fela Bobby ga a ka tlhola a reetsa morago ga gore a bone mmutla o gaola.
Hey, Bobby, bua koo!
Ga go eletsa tshepo. Fela Bobby ene o na tlhamalla kwa legageng la gadimo a ntse a bogola.
Created with free version for non-commercial use.
Nanara go fitlhelela fa legageng, mme a komela a ntse a leka gore dikgato tsa gagwe di seke tsa utlwala. O ne a tshoga go fitlhela moeka a ntshitse meno a gagwe a bogale mme a rototse matlho a mahibidu. O ne a tshwere Bobby ka diatla tsa gagwe tse di boitsegang.
Ke kopa skawa ja ntjanyana ka tle.
Ga bua tshepo ka pelo e botlhoko.
Ke a go kopa tle.
Fela ke tshwere ke tlala.
Ga araba dimo.
Ke eleditse kuku e monate. Fela ga gona opo o ka e bakang. Ka jalo, ke ja sengwe le sengwe se ke se bonang. Ha ha ha.
Ao dimo wa batho
ga bua tshepo
mama ke sa peise se gaisang tla ya re tsamae mo go ya gae
created with free version for non-commercial use
tshepo Bobby le dimo ba ne ba leba mmogo kwa motseng ba ne ba fitlhela bagolo ba ntse ka fatla se ga setlhare fela irile fa ba bona seno ba ne ba tlelwa ke letshogo le legolo
ijo tsamaelang kwa
mongwe a goeletsa a ntsa kgadikanya tšhaka
re tla go bolaya fa ka go leka matlhale a gore e jafa
dimo o ne a gakgametse mme o ne a retologa a boela morago
ke kopa le motlogele ntlhe bagetsho
ga kopa tshepo
kana o ipatlela kuku fela nnya
ga goeletsa mongwe wa bagolwane dimo wa batho o ne a boela morago ka maswabi le kutlo botlhoko
le mo utlwisitse botlhoko e le tota
ga bua tshepo a utlwile botlhoko
ao dimo wa batho
o le tshwenyo tota wena mosimane ke wena
o tlisa jaeselelo mosekotsi jaana mo mosi
ga botsa kgosi
o seke wa tlhola o dira selo sa mofuta o gape wa utlwa
batho botlhe fela mo motseng ba ne ba galefetse tshepo fela e rile mo malatsing a sekae ke fa moagi mongwe a tla sianetse kwa kgosing
di go kgotlhe dietla
moagi a rialo a lla
ke bone diketsola tsa bona kwa nokeng ba bantsi ebile ba tshwere ditlhobolo le ditšhaka nya se bue jalo tlhe
ga bua mongwe wa bagolwane ka letshogo
se se raya gore re tlile go swa gonne re tshwere ditšhaka fela mme ga rena ditlhobolo
fela tshepo o ne a tlelwa ke kakanyo
ka nna ra bitsa dimo go tla go ithusa.
Tshepo a riana.
Anka ya go mmitsa.
Ee, tsamaya mosimane.
Go suna moletlelela.
Tsamaya ka gangwe fela mosimane, o itlhaganele, itlhaganele.
Tshepo o ne a bitsa bo.
Created with free version for non-commercial use. Mme mmogo ba
itlhaganela kwa legage le dimo a nnang kwa go lona.
Dimo tle.
Ga kopa Tshepo.
Ke kopa o tle go re thusa go lwantsha dirukutlwi pele di re tseela tsotlhe tse re nang natso.
Dimo o ne a komela ka phatlha mo legageng la gagwe.
O batla nna ke ye go le thusa.
Ga botsa Dimo.
Ba ga eno ba nkubile setlhogo. Ka jalo, nka se kgone go le thusa. Tsamaya.
E rile fa Tshepo a re wa okomela, ke fa a bona dirukutlwi di setse di le gaufi le go tsena ka motse. Di ne di role ditlhobolo tse di boitshegang.
Ke a go kopa tlhe.
Ga bua Tshepo yo ga jaana ne a sekile dikeledi.
Kana batho ba tla e ba lefa mo nakong e e sa fediseng pelo. Re tloge re tseela gotlhe go akaretsa dikgomo, dipodi le dipitse tota.
Go siame.
Ga rialo Dimo.
Fela, go na le melawana e tshwanetseng go latelwa. Kgosi o tla tshwanela ke go itlisa fano ka namane go tla go ikopela maitshwarelo ka go nkoba setlhogo kwa motseng wa gagwe.
Tshepo o ne a sianela kwa motseng go ya go begela kgosi. O fitlhetsa moletile ka tlase ga setlhare.
Goreng o tla o le nosi?
Ga botsa kgosi ka pelo e botlhoko.
Kana re tlhoka Dimo gone jaanong.
O batla gore o ye go ikopela maitshwarelo kgosi.
Ga rialo Tshepo.
A re, o tla re thusa fela fa o ya go kopa maitshwarelo morago ga gore o mo utlwisa botlhoko.
Kgosi o ne a seka senya nako mme a tsaya thobane ya gagwe ba wela tsela. Fela e rile ba atametse thaba ke fa a simolola go roroga.
Wena tsena mo legageng.
Ga bua kgosi a laela Tshepo.
Nna ke tla ema gona fela fa ke go eletse.
Tshepo o ne a tlhatlhoga thaba a leba kwa.
Created with free version for non-commercial use.
Fela Dimo o ne a seka itumedisiwa ke go bona kgosi a emetse kgakala.
Hela! Itlhaganelela fano!
Ga rora Dimo. Kgosi o ne a ikgogela fa kgoraneng ya legaga a ntse a tshogile. Dimo o ne a rototse matlho a gagwe a mahibidu ebile a ntshitse mmeno wa gagwe a boitshegang. Kgosi o ne a roroma fa a bona seo. O ne a bua ka lentswe le le roromang le le kwa tlase.
Ke kopa maitshwarelo. Go siame ge.
Ga bua Dimo.
Ke tla lo thusa. Palama mo magetleng a me.
Tshepo, Kgosi le Bobi ba ne ba palama mo magetleng a magolo a ga Dimo. Dimo o ne a kgwamowa mme a wela tsela. O ne a gwanta jalo ka bone go
fitlhela bone
ka motse. Ka nako eo Dimo o ne a rora, a rora, a ba supa dirukutlwi ka diatla tsa gagwe tse di boitshegang. O ne a shene meno. Go rora ga gagwe ga dira gore ditlhobolo tsa bona di wele fa fatshe. O ne a ba atamela mme a di gataka tsotlhe fela a di roba. E rile go bona seo dirukutlwi tsa lebotsa phokojwe mme tsa leba kwa diketswaneng. Dimo o ne a gwantela mo patlelong fa gare ga motse mme batho botlhe ba motse ba ne ba itumetse ebile ba opela dipina tsa pako. Kgosi o ne a laletsa Dimo gore a tle go nna le bona mo motseng. E ne re bosego bongwe le bongwe botlhe ba bo ba tlisetsa Dimo kuku e monate e tletseng maungo a farologaneng a omisitsweng. Dimo o ne a tshela ka boiketlo.
Created with free version for non-commercial use.
Ba fetoga go nna ditsala tsa gagwe. Le khutla jalo leinane la rona le re neng re letlisediwa ke DJ Marae Trust le SABC Education. A o ne o itse go buisetsa le go tlhabela bana mainane go ka ba dira barutwana ba botoka kwa sekolong. Mainane a ka thusa bana ka dikaitsa gore batho ba tshwaragana jang le dikgwetlho tsa botshelo letsatsi le letsatsi. Story Power, tlisa maatla leinane gale.
created with free version for non-commercial use.